quality time,
be reckoned.
Oh, you are my
boogaloo.
Quality time,
tonight,
it's
tonight,
me, myself, tonight. And I.
Coco Rico, oh, oh, oh. Baka Coco Rico, oh, oh, oh. Baka Coco Rico, oh, oh, oh. Baka Coco Rico, oh, oh.
It's me, myself, tonight.
Nilikuwa kwenye jua nikimimi na jasho kimvulini, niko hapa nikimimi na juisi tena I say. Acha mini fanye ujenzi, wejifanye na maisha ya kufanye mapenzi. Ela unaombwa, mina ombwa sadaka. Kisi unapata, mina pata baraka. Kademu wako four, we mwenyewe four. Four, 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 mnalala mkiota rava four. Unajua mini bigger mindy. Flows ama dafu zinaleta randi. Ama jobless ila misi randi. Kama Hatma yangu Mahatma Gandhi. My elimu nifunguo wanaita keys, keys. Wale wapumbavu wanapenda kiss kiss. Mina kula bata wo na kula school fees. Mini lisha kula vitabu, ah please.
Kokoriko, oh, oh, oh. Baka kokoriko, oh, oh, oh. Baka kokoriko, oh, oh, oh. Baka kokoriko, oh, oh.
It's me, myself and I.
Mama Johnny anajua kila nyimbo nikitoa, wapinzani wangu wote wanakaa. Mini brandi najiuza kila docho, kila chocho, kila nyumba, kila kona, kila bar. Hata kama nachelewa juu kuna baba yangu yuko mbele kila muda kila saa. Niki nikilaga mbivu, unavuna wivu, ulipanda uvivu, lamba lamba jivu, upone kiungulia. Mana unaumia, unawaza mikasi, una mitikasi, subiri afe dingi, ukarisi miras. Kama una stressi, acha kula nyasi. Muda ni sangapi sitakiwi kujua. Weta leta hapa mina kiu fungua. Kata sana mama hutakiwi kuvua. Najua huna gaga ilo lakini sugua. Leo marafiki ya mtakiwi sumbua. Na kama mini jipu basi leo tumbua. Kama mimi usipaka range,
range.
Acha nizibuke kama bange.
Quality time, oh you are mine,
oh, mine, oh, mine.
Quality time, quality time,
tonight,
it's
tonight,
me, myself, and I.
Cocorico.